basajja nabeddiza nali nempaka mpaka abasajja tasewalako omukazi muko omusajja bannange nze yanswazaswaza okyaba noonya oligwa kuttaako omuganda wange nze saakigwako omuko omusajja yali anzisanze omukazi muko omusajja bannange nze yanswazaswaza towakananga wali amakaaga tazanyirwako osanga olinga n'amakaaga aloteegalinnya